www.mixcloud.com.
My look, woo. My jenga so cold in music. Nafunga to my goal. Sometimes Anita Messi, sometimes Ronaldo. Kisa kinye mwezi, aina mambo ya kifo. Paka na juta wise, kukona before. Na paka na imba mama mina we. Ata nikimba bila vina we. Na hilo shepu so mchina we. Tunenda shopping afu dina we.
Uzula yumba choni choni choni.
Swazi soka swazi kazi mina kwaza wewe mami lo. Nanza zaza funa fata wewe mami lo. Na shepu lako nansa wafahamu. Sombe ya kikuche patabasamu. Yumtoto ni peace, peace, yumtoto ni peace. Panza sura mpaka shepu yumtoto ni peace. Peace, ni peace, yumtoto ni peace. Panza nywele mpaka kucha yumtoto ni peace. Peace, peace, yumtoto ni peace. Mpaka shepu yu mtoto ni peace. Peace, ni peace. Yu mtoto ni peace. Kwanza nywele mpaka kucha yu mtoto ni peace. Nimeokota da da de de di di do do. Kubalika hadi ukweni roundi hii. Na vile umependeza hizo nywele kwa nkoti. Umefiti plan A na umefiti plan B. Katoto chef mbili Gen Z. Napaka na imba mama mina we. Ata nikimba bila vina we. Na hilo shepu so mchina we. Tunenda shopping ya fudina we.
Uzula yuma choni choni choni.
Swazi soka swazi kazi mina kwaza wewe mami lo. Nanza zaza funa fata wewe mami lo. Na shepu lako nansa wafahamu. Sombe kikuche patabasamu. Yumtoto ni peace, peace, yumtoto ni peace.